Got my records. Hey,
jioni nikirejea nikara, naumia mama mia, naumia mama mia, wala mia sina raha, sina raha. Na kunywa nikitoa mawazo, sitaki nifike tugombane, tabasamu tufurahi. I love you boy.
Sasa, sorry, say, not to tear, son of a woman, what's the one to blame?